FedWap.com. Soundboy.
Sidangani, mnapende sana. Naona umejipata, umejipata. Anakuita hani, mmefanana. Tasema mapacha, oh mapacha. Tajaribu kukusahau, mwendelee. Hata kama umenikosea, nikusamee. Kumbukumbu kichwani ipote. Labda na mimi nitapendwa one day. Wali wivu ninawa na roho inauma, japo najikaza ila mapenzi yanauma. Moyo umeondoka nayo huruma una. Naona mmependana, bora nikae pembeni nisubiri wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, nitapata wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, na mimi nitapendwa. Unavyo nisema vibaya, hivyo unazani sisiki. Unavyo posti kunikomo, hivyo unazani siumi. Moyo umeritaya, kupenda kama hivi sirudi. Nilipanda mbegu ya upendo, nimevuna presha na bipi. Najepa moyo, jana na usiku. Haya maumivu yatageuka njozi. Najipa moyo, tafika siku mtoto wa mtu atanifuta machozi. Tajaribu kukusahau, mwendelee. Hata kama umenikosea, nikusamee. Kumbukumbu kichwani ipote. Labda na mimi nitapendwa one day. Wali wivu ninawa na roho inauma, japo najikaza ila mapenzi yanauma. Moyo umeondoka nayo huruma una. Naona mmependana, bora nikae pembeni nisubiri wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, nitapata wa kwangu. One day yes, one day yes, one day yes, na mimi nitapendwa.
Fedwap.com.